Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mabumba, lungu ndichi lina sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama dede dede, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Yale katoto kami, kako nimi, kamekazika ngingingi. Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi mbwi, kana misifa shangingingi. Likavizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Na minampatia zabwani muogo aja ngombe. Yani kana niko shaga ro o o o. Wagana simama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola tendea. Yani siwezi kutembea. Cheche vena chechenea. Yani adina legea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama napata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba munene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba. Nakalivo na body kinanda, tungulizi meni bamba.
Katika, 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 katika.